kuku ukuthi uNkulunkulu ubekubizela ukwenza into ekumangazayo ezwakala sengathi iyeqa ingale kwakho okubuya sengathi ubedinga ukuthola umuntu oqualified kangcono kunawe ubungaqhubeka uhamba emlaleli yebo nebala ubungaya noma cha ngiqale ngubingele ngamukele engosine fresh ngingusibonelo Bhithi Ngema ongomlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Asikhulume iqiniso ukuthi uNkulunkulu wenza izinto engajwayelekile abnormal kwesinye isikhathi. Ake uthathe nje uJohane uMbhapathizi, izwi lomemeza ehlane, indoda uNkulunkulu ayibiza ukuba iyolungisela indlela yenkosi. Manje ngokuqala kwethu uJohane wabengangeni khaxa kulesi sikhala. Wayigqoka uqhotho lwekamela futhi edla amaqhwagi nojulwe inyosi. Akazangaye eBible School, ekolishi leBhayibheli, kumbe agcotshwe ngokusemthethweni abaholi abakhulu bezenkolo. Cha. Kodwa wabeliphimbo lalimpongoloze hlane linomyalezo owabe ungakholakali futhi ungavelele. NgokaMathewu 3 verse 1 no-2. Ngaleyo mihla kwavela uJohane uMbhapathizi eshumayela ehlane laseJudiya ethi, "Phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele." Phendukani ngamanye amazwi, phendukani nishi izono zenu ngokuba umbuso kaNkulunkulu ususeduze. Futhi wabhapathisa abantu ababeza kuye, qede wabatshela ukuthi, "Yebo impela nginibhapathisa ngamanzi, kodwa kukhona namandla kunami ozayo futhi yena uza kunibhapathisa ngomoya nangomlilo." Mani mangathiwa mna nawe sabe siwuNkulunkulu, sasingamkhetha ongangeni khaxa kulesi sikhala njengoJohane uMbhapathizi azolungisela ukufika kaJesu, umdali wezulu nomhlaba, ongumsindisi womhlaba futhi? Lutho. Sasingeke sifunele sanhlobo ngakuyena. Kulula kithi ukucabanga ukuthi uNkulunkulu ugcina izikhala zemisebenzi esemqoka, ayigcinela abantu ababukeka bemqoka, abantu okubukeka izinto zabo zehlangene. Kodwa mlaleli, akuvula iBhayibheli lakho, imvama uyothola ukuthi uNkulunkulu unika leyo msebenzi abantu ubungeke walokotha wacabangela ngakubona abantu abanjengami nawe. Sihlobo sami, yeke ukuyiqhathanisa nabantu othi wena bahle kunawe ngokucabanga kwakho. Wena qhubeka wenze lokho uNkulunkulu akubizele khona. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo singakwazi ukuthumela zona nge-audio ye-WhatsApp okwakho, sithinte nge-WhatsApp kule nombolo yethu ethi 067 706 0077. Kungenjalo ngena kuwebsayithi yethu kuningi ongazokwazi ukuthi ukuthole kuyona, ithi www.freshzulu.co.za.